kali ya kooni. Kini aja vibaya nitabaga. Kini aja vibaya nita. You know I do work ilu spending. I know hakuna mapenzi bila kwenzi. Ushenzi penzi we baby we unataka Louis V, unataka undi, unataka nini nikuke. Unataka wiki, unataka nini, ebu baby pasi uniambie. Sweetheart,
utanirelisha.
Sweet, 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 sweetheart,
kini acha ukantimia.
Sweetheart,
utanirelisha.
Sweetheart,
kini acha ukantimia.
Takutunza mawe, nakukunda, nakukunda.